Black, 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 black. Black people on that beat, on that beat. They go me toto badu. Sagodi ka umba kapatia, hanado sanya navutia. Sebule kwa chumba kajazia, ladha asali ananatia. Akitupia anapendeza kama mdoi. Lipsika mpakara kama kachoi. Na madika hajatembezwa palo kigoi. Kama kumbuka mpakara hajichogoroi. Kama sama kisangara hiyo mikogo. Manyaku kama nawaona mima chokodo. Mie hakini tachi tachi. Wanache maja, benzi wachakachui. Watakoni mandinga matai, hili wakuzuzue. Wajite waganga, benzi waligangue. Ujasili sina wakufumilio na kumizwa. Uomoyo sina nikizama kina mbaga bina. Kama sama kisangara, hiyo mikogo. Manyaku kama nawaona, mima chokodo.
Mix killer.